Yeah, 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 yeah. Come in.
Mr. Pandem. Oh, na, na, na.
Suka.
Washa radio. Fungua masikio, mama. Washa radio. Fungua masikio, mama.
Let's jump at them.
Let me say, now you de my lover.
Now you de my lover.
People judge boo, but it's over.
People judge boo, but it's over.
Show them, show them. Pendeza, kiuno una vibrator, mimi napenda. Utamu tamu kama kweza, shuka shini kwenye meza, mimi napenda. Jinzi unavyopendeza, kiuno una vibrator.